kinilisi nipigie. Najua siyo rahisi nilindie, ah, mana kukuchiti siwezi mie. We baby tabani, imazako tabani, yameni kolea, kole kole. Samani, nitakuomba samani, ikikukosea, pole pole. Oh, oh my honey, oh, yes I love you too, ah, my one and only. We ni wangu my boo, na ninatamani, mchana usiku, ah, mimi kuone. Japo kidogo tu, ila tatizo ni
umbali.
Kinachoniuiza
umbali,
shida ni
umbali,
shida ni
umbali.
Tatizo ni
umbali.
Kinachoniuiza
umbali,
shida ni
umbali,
shida ni
umbali.
Distance between us. Kuna muda upo bize, naelewa baby, ila una mahaba tele unanipatia, ah. Kuna muda na kwa bize, unanielewa baby, ila siwezi milele kukuchunia. Na hayo ndo mapenzi, kuelewana, nyota mbara mwezi na wetu mefanana. Nipo hoi mauti, ah, ukiniacha sito boy outi. Kwako sioni sisiki, ah, sioni sisiki, ah. Uomkia tausi, mina penda kusikia sauti. Baby your love is all I see, your love is all I see. Oh my honey, ah, yes I love you too, ah. My one and only, we ni wangu my boo, na ninatamani, mchana usiku, ha, mimi kuone. Japo kidogo tu, ila tatizo ni
umbali.
Kinachoniuiza
umbali,
shida ni
umbali,
shida ni
umbali.
Tatizo ni kinachoniuliza
kali,
shida ni
umbali,
shida ni
umbali.
Distance between us.
Wilfin Pops.